Unajua sisi na nyinyi ni majirani, tumeishi vizuri, tunapendana, tuna changamoto kidogo. Na rais, mimi nataka nirudishe shukrani. Wakati umeguruma pale Nyando, roho yangu imetulia kidogo. Sababu ya ile shida ambaye hawa wananchi wanajua na kila mtu, tumepata katika tauni yetu moja pale inaitwa Sondu. Kwa wiki moja ama mbili, hatujalala. Machafuko, kupigana, kuuana, na tulikuwa tunasikia vibaya sana. Na ni kweli kwamba wale askari ambao walikuwa wameweka pale walikuwa wamezembea katika kazi yao. Ukisikia viongozi wa pande yetu wanasema ati askari wanatuzuia, wale wanatupiga. Nayo wa pande ya Kisumu wanasema askari wanawazuia, saa ile sisi tunafanya haya machafuko. The criminal elements in Sondu, Your Excellency, lazima uwapatie masharti tatu kama ile nilisikia ukisema kwingine. Na in fact hao yao isikue tatu, yao ikue number 3 direct. Waende binguni bila hata kupitia kotini. And the police officers, wale ambao walikuwa hapa security team, mimi nimesikia jana wamebadilishwa. Hiyo nashukuru, but that is not enough. Wakora ambaye wanasumbua watu pale Sondu, washikwe na wasafirishwe pahali wewe unajua ulisema wanafaa kwenda. Sio mimi nilisema.